Yo! Elbas!
Sisko mwajene mwenyewe.
Marakaraka pamoja na mabongo bongo.
Mbaya hapa hivi. Kizungu hapa.
Niyo mambo mbaya. Malikiwa.
Wazi mwacheza na yoke.
Okay.
Manikiwa hairstyle zako ziko juu. Wendo nilicheck, ukiwa 10 over 10. Ukidanzi mami, nikahanza kukucheck mami. Kwenye video zangu zote lazima nikuweke mami. Unajua dance, hey, una shake shake. Una dance dance.
Purchase your tracks today.
Ukitaka dancehall, cheza na yo beat. Ukitaka hip hop, cheza na yo beat.
Ukitaka bongo,
cheza na yo beat. Kizungu hapa,
kizungu huko.
Yazi cheza na yo beat. Ukitaka dancehall, cheza na yo beat.
Unavyokata lazima uwe ni pro. Na jizika sana unavyokata ukiwa flow. Usipojeka please nipe mo. Tafadhali kuja kwangu na kuite njo. Napenda unavyokata, unavyo shake itara. Come na mina kutaka shake itara. Tafadhali usiojakara haka. Napenda unavyokata, unavyo shake itara. Come na mina kutaka shake itara. Tafadhali usiojakara haka. Unavyozingisha, unavyodingisha, unavyokam kwenye flow. Mami mina baki nimechizi. Hey!
Ukitaka dancehall, cheza na yo beat. Ukitaka hip hop, cheza na yo beat.
Ukitaka bongo,
cheza na yo beat. Zungu hapa,
kizungu huko.
Basi cheza na yo beat. Ukitaka dancehall, cheza na yo beat.
Tengesha, tengesha, zungusha, zungusha. Mami unajua dance, we ni king king. Unajua dance, twende Kisumu, weka zile za Kisumu. Anajua dance, twende Mombasa, weka zilizopendwa. Anajua dance, twende Himeru, anajua dance. Tengesha, tengesha, mami zungusha, zungusha.
Ukitaka dancehall, cheza na yo beat. Ukitaka hip hop, cheza na yo beat.
Ukitaka bongo,
cheza na yo beat. Zungu hapa,
kizungu huko.
Basi cheza na yo beat. Ukitaka dancehall, cheza na yo beat.
Okay, king, 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 mami. Unajua dance, twende Meruan. Unajua dance, twende Mombasa. Unajua dance, weka zilizo bendo, bendo, bendo. Anajua dance, king, king, mami. Wende unajua dance. Hey, mane kiwa pendi kiwa zako ziko juu, mami. AV production wako juu. AV production wako juu. Stopper pia ni king king. Pia Elisha pia ni king 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 king. Elfas pia ni king 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 king.